amanga. Aungene clubini, aung busy chere sightini. Atu telangim tengeli drinki, nam gimbu sing zui tingangan. Ati au petanga malingi tiai, kanta au petanga cutting it tiai. Hana yunet lalangi tiai, kandi ana yunet dancing it tiai. Yang bu zui au petanga malingi tiai, et au petanga cutting it tiai. Kanta ana yunet lalangi tiai. How now you need dancing it here?
I want to lunge, Lola Manga. I want to lunge, Lola Manga.
Ndacela baby ungandiphathi ngale ndlela. Bendisithi uthando lwethu luzophumelela. Bendisithi uzondithanda kanti wena udlala njengam. Uthanda mina noba uthanda imali. Ukhetha mina noba ukhetha imali. Ufuna mina noba ufuna imali. Kutangibele phezu kwendlu ngibatshele ngawe. Kutangibele phezu kwendlu ngibatshele bo. Ukuthi uthando liyabiza futhi nawe usuyashintsha. Buka manzi uzenze itifa. Ukuthi uthando liyabiza futhi nawe usuyashintsha. Buka manzi uzenze itifa.
I would andolunje nula manga we. 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 I would andolunje nula manga.
Uthando kanti yena ufuna imali lengenayo. Uthi ngimbonisa uthanda kaziboni zonke izinto lengizenzayo. Now she wanna go ngoba kayitholanga igold. Yazi labantwana baseGoli bazokudidisa ingqondo vele mawungabona. Lona kangithandi oh no. Ufuna ukungiyuza I know. Uthanda imali yami. Ufuna imali yami. Lona kangithandi oh no. Ufuna ukungiyuza I know. Uthanda imali yami. Ufuna imali yami.
Now she wanna go ngoba kayitholanga igold. Yazi labantwana baseGoli bazokudidisa ingqondo vele mawungabona. Now she wanna go ngoba kayitholanga igold. Yazi labantwana baseJozi bazokudidisa ingqondo vele mawungabona.
I uthando lunje nola manga we. I uthando lunje nola manga we. I would turn the lunge, no la man.